mwitangazo ryasohoye n'iki kigo kuri wa kabiri ndetse rigakurikirwa n'ibisobanuro byatanzwe n'abayobozi barika kigo gitangaza ko iki cyemezo kigamije kubahiriza amahame mpuzamahanga agenga ubuguzi bw'inyama asaba ko ubucuruzi bw'inyama bukwiye gukoranwa isuku nyinshi mu rwego rwo kwirinda indwara zaterwa no kutubahiriza ubuziranenge inyama zivugwa hanini n'izihene inka ndetse n'intama Madame Mbabazi Antoinette umuyobozi muri rika agaragaza zimwe mu ndwara zizavanwaho no gukonjesha inyama mbere yo kuziteka
hari n'indwara nk'iyo tumenyereye bita tenia ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo wakonjesheje ukubahiriza aya mabwiriza aba yavuzwe ndetse ikuraho nabyo byago ahubwo byo kuba umuntu yahura n'iyo tenia nayo ikaba ari ikibazo kiba kimenyerewe gikomoka ku nyama
Ni cyemezo cyatunguranye kuko benshi bacyumvise bagaragaje ko amabwiriza ya rika anyoranye nuko bari basanzwe bazi ko inyama nziza igomba kubiteye
inyama y'uwo munsi niraye urumva ko itabarekemo inyama y'uwo munsi bifite cyanga ariko yaraye muri frigo iba nta cyanga ifite
inyama zakabaye nziza mu mibiri yacu ni inyama zibagiwe Inyama ziraye muri frigo 90% ntago zitunyura. Izi nyama rwose zo muri frigo bagerageze bajya babaga mu gicuku bazizane bukeye. Ukuzi kuva kera. Inyama zigeze zijya muri frigo ryaye. Bazitaraga ku rusenge hanyuma bakagenda batoraho nkeya. Mbona ingaruka zimwe mu ndwara dufite z'iki gihe. Ari inyama zo muri frigo n'ibindi bintu bigiye bifite imvaruganda.
Izi mpungenge z'abaguzi bazisangiye n'abantu basanzwe bacuruza inyama.
Abakiriya bazaga batubaza inyama zija ako kanya. None ubu ngubu bazaza bagurinya inyama zaraye z'imiranzi. Ntabwo abakiriya babyishimiye, ntabwo abakiriya bishimira kuba wabaha inyama yaraye. Ubwo natwe bizaduteza ikibazo hagati n'abakiriya.
Inyama z'inka nizo ducuruza. Twebwe bitewe n'uko bazituzanira, ubwo ducuruza izihari. Ariko abari gahunda ya leta ibigezweho tuba tugomba kugendana nayo
ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB nacyo cyemeza ko inyama zabanje kujya muri frigo mbere yo gutekwa arizo zitagira ingaruka ku buzima bwa muntu umuyobozi mukuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe ubworozi Dr. Ndayisenga Fabrice yabibwira Ijwi rya Amerika
ibyiza kandi byubahirije ubuziranenge nuko buriya inka yose bazwe kibasha kunyuza mu bukonje kibura amasaha 28 kugira ngo abahiriye babe bari inka rwose inyama zifite ubuziranenge kurya inyama n'amaraso igifite amaraso atarayikamukamo mu nyama ntabwo nabyo biba ari byiza kuko urabona abantu benshi bagiye inka aho ngaho ukata ujyana inyama ntabwo amaraso aba yakavuye mu nyama hose tuvuge n'inka wabazi itarwaye ufata inyama zayo zikijeje amaraso iyo mwifite risque iri hejuru kuva aho wayibagiye mu kuvaho icururizwa mu kugera mu rugo
izo mpungenge zigaragazwa nuko hari benshi kugeza ubu cyane cyane mu bice by'icyaro bitaragezweho umuriro w'amashanyarazi ndacyayisenga yemeza ko bitazabuza abacuruzi kubahiriza gahunda za leta
nta kintu kidashoboka na nyakatsi yaraciwe ni ukuvuga yuko uko tugenda tubyubahiriza ihame ryo kugira ngo abantu bubahiriza ubuzanye bw'inyama zicuruzwa hagenda harebwa uburyo kuri buri rwego hagenda hubakwa uburyo bwo kugira ngo inyama zikonjeshwe no kugira mu cyaro aho bashobora kuba babaga inka imwe ikaba yabasha gukonjeshwa mbere yuko itanzwe iribwe murabizi gahunda ya leta ni gukwirakwiza umuriro hirya no hino mu cyaro ariko naho bidashoboka gukoresha umuriro hagakoreshwa imirasire y'izuba
kugeza ubu ndacyayisenga agaragaza ko indwara zaturukaga ku nyama zacurujwe zitatinze muri frigo atari nyinshi ariko yumvikanisha ko nubwo zaba ari 1% bagomba kuzirwanya usibye ikibazo cy'umuriro udahagije hirya no hino mu bice by'icyaro kindi kibazo ni ik'imodoka zitwara inyama zabugenewe imibare y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi igaragaza ko mu gihugu hose hari imodoka 54 zikonjesha zitwara inyama zamaze kwandikwa no guhabwa ibyangombwa ni imodoka zavuzwe n'abikorera ku giti cyabo ziboneka hirya no hino mu gihugu Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali